dharkii macnaha haweenima ayaa macnaha xolo oo tooray iyadoo gurigeeda joogto oo fiiraha macnaha midir aga duray kadib markay muran dhex maray.
Marka sababaha loo dilay maxay tahay? Gabadhu ma maamulka ayay ka mid ahayd mise qof rayada ayayd oo shacba?
Qof rayada ahayd, kolle iyadoo gurigeeda joogto, kolle wixii muran dhex maray, muran kadib adiga ayaa tooray lagu iftiraarka wixii warbixin ayaa hadda baaritaanka aan ku soconaa ayaa ugu raadjiibnaa wixii warar ka soo baxay.
Idinku yaad isleediin idinku oo aada uga tuhunsantihiin in gabadhaasi ay ka dambeeyaan dilkeeda?
Hoolada macnaha tooray gurigeeda joogta qolada waa la kulle waa sii nolosha warbixinta waa ku raad joognaa warbixina ayaan ugu sheegay hadda wixii warar waa duwan sheegnaa biloydii.
Marka kooxaha adigoo noo soo koobaya mudane gurigooda may ugu dhaceen mise ayagoo
gurigeeda ku jirta iyadoo gurigeeda ku jirta ugu dhaceen.